Well, maybe.
Yenshig is a tungi. Kasa is a kosi woni, shabwita kungwi. Make it rain, nyone wingo kumbi kumbi. Wache kilele ukwepo wakati na skimbili ya chips vumbi.
Yeah, sunaona siko sagi tagi ubafu. Drip so hard, lakini navyona nikupe makafu. Chips hazikushibishi tu zina kufanya utoke mashafu. Uropokaji ni kazi ya bure na pia ni kazi ya kipumbafu. Miskufichi kama ni fala fala. Feeling like Tizzy, rapping these bitches kama ni sala sala. Hamna posi kama ni ndala ndala. Paisa ilali, mama ni dancing kama ni gwala gwala. Speaking of low key, mimi to kiki, song kifanya kiki cinema. Tukiacha kuhead, goma zina bamba, ndivyo tu mtaki kusema. Mlie mtuma tumesha kalisha tena subuhi na mapema. Wapo mbona jalibu kubana lakini ngoma zina penya. Penya.
Yenshig is a tungi. Kasa zikosi woni, shabwita kungwi. Make it rain, nione wingo kumbi kumbi. Wache kilele ukwepo wakati na skimbili ya chips vumbi.
Kazi nzuri na sio tumbo mbona kama hautaki bus. Jeans belly, chepe kali limetupua kwa cut. East, west, north, south, katika yangu upati. Utafika la mkuti, utanione la mpati. Show, kali, bay, bay. Big boys, dance, swags, ay, ay. Wanangu watu wananita chamalo na wanajua siongei. Kutona kwenyewe mara moja moja jupande sawa tutuke. Mimi ni new school plate namba mpya namba ni EEE. Tusha chukua sana TMA, tunelekea BET. Trust the process, unaona atua, tunasemaga TTP. Utamu wa wishi ndo mana sky, number rapa wa GGG.
Yenshig is a tungi. Kasa zikosi woni, shabwita kungwi. Make it rain, nione wingo kumbi kumbi. Wache kilele ukwepo wakati na skimbili ya chips vumbi.